Subhanallah, 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 subhanallah,
wakulu, wakulu.
Nakemea pepo katika jina Yesu Kristo. Achia, toka pepo, toka pepo.
Body, you bad at this sound mocks this sabbat.
Your season my greedy.
Sijui kama uliwahi kusikia fimbo ya mbali ayui nyoka, fimbo yenyewe ndo mimi. Mwenzangu nilimpa moyo maini, kavika takata vyote kafuki ya chini.
Najitahidi kumnenepesha shetani ukukiti na konda, eti mwenzangu wawazi anaona sana nipa shida. Waganga wa jadi nishasomewa vitabu ila vyote vimedunda, dawa yangu kwa na wewe.
Naomba turudiane. Naomba turudiane. Kuna mama ya ya ya. Sometimes mimi nakuwa na stress, najifanya nipo sawa. Kuna muda natumia vilevi, mimi nazidi kupagawa. Bila mimi mwenzangu nitakula na tayari nilinawa. Umeniona dhaifu, sina power ya ya.
Siwezi, mimi kusiwezi. Oh, siwezi kuzificha hisia. Kati nikilala tosila na nijia. Mimi kusiwezi. Kusiwezi.
Naomba turudiane. Naomba turudiane.
Naomba turudiane.
Naomba turudiane.
Turudiane kibezi.
Naomba
minaomba mama
turudiane.
Turudiane na wewe masamani. Minaomba turudiane. Minaomba turudiane. Turudiane. Ah, ah,
the bless down. Ah, goodbye. He deal with his kind. And it was a gone. Kaka mtu mti. Manango MP voice. Hey your boy Uncle JP. Ngonga kazi. Supporter Belo. Drafter Babu. Babu Kesi. Nahi nahi. Huku mox huku sizo. Wote wamevanya tube.